smokumziki.com.
Thank you. Oya, maneno ni makaka. Upoteze kapu akuta. Bismillah.
DJ Lida on the beat.
Sikia, sikia.
Eti sinaila unanikata. Ila nikizipata ndo mwanangu. Eti kisa nimeatwa unanicheka. Nanzili kiludi ndo shemeji yangu.
Kwenye nyumba tisa unandai kodi unanitupia mizigo. Sawa umebarikiwa nyumba. Sima hindi pigo hizo kwenye kisalabu. Mwenye nyumba staki kujo. Napiga taiti taikondo mbaka judo.
Sinyone kenda mukanyona kamarofa. Sinyone chambi mba dumini kitafuta. Hata ukipata pesa kamopata kena kunjika.
Video chawi unatumia salio. Unata upeo. Wibi yata video. Situlali unakesha kwa waganga. Metini menunua gari wa unakunja.
You're hitting it.
The big black and lady. I
tell you what you want.
Download kupitia smokumziki.com.